Nsanja ulonda yophunzira ya January 2017. Anadzipereka ndinti maonse. Pali alongosa kwati wambiri amene anasamukira kumadera komwe kuli ofalitsa ufumu ochepa. Ena mwa alongowa anasamukira mmaiko ena ndipo atumikira kwa zaka zambiri. Kodi nchiani chinawapangisa kuti asamukire ku dziko lino? Kodi aphunzira chani pa utumikiwo? Nanga apeza madaliso otani? Tinacheza ndi alongo angapo kuti afotokoze woka. Ngati ndinu mulungu osakwatiwa, ndipo mumalakalaka mutachita utumiki osangalatsa kwambiri, tikukhulupirira kuti zimene alongo ananena zikuthandizani. Komabe, zitsanzo zawo ndizothandiza kwatonsefe. Kodi anatani kuti asiye kudzikayikira? Mwina, mumaganiza kuti kodi ineyo ndingathe kukachita upainiya ku dziko lina nkumaka sangalala bwinobwino. Mlongo Anita, panopa ali ndi zaka 75, ndipo poyamba nawonso ankadzikayikira. Iwo anakulira ku England, ndipo anayamba upainiya ali ndi zaka 18. Mlongo Anita anati, ndinkakonda kuphunzitsa anthu za Yehova, koma sindinkalota konkomwe zoti ndingadzakatumikire ku dziko lina. Ndinali ndisanaphunzirepo chineneno cha dziko lina, ndipo ndinkaona kuti sindingakwanitse. Choncho nditalandira kalata yoti ndikalowe sukulu ya Gilead, ndinadabwa kwambiri. Ndinkaganiza kuti zatheka bwanji kuti munthu wamba ngati ine ndiyitanidwe ku sukuluyi. Koma kenako ndinaganiza kuti, ngati Yehova waona kuti ndingati, ndikayesesa kuchita mbali yanga. Panopa, patha zaka 50 ndikuchita umishonale ku Japan. Nthawi zina, ndimauza alongo achitsikana mocheza kuti, nanonso ingoberekerani zikwama, ndipo tipitire limodzi, mukaone nokha mmene ntchito imasangalatsira. Ndimasangalala kuona kuti ambiri ayambadi ntchitoyi. Nchiani chinawathandiza kuti alimbe mtima? Alongo ambiri amene akutumikira ku dziko lina, poyamba ankazengereza zosamuka. Ndiye kodi nchiani chinawalimbitsa mtima? Mlongo Maureen, omwe pano pali ndi zaka 64 anati, kuyambira ndili wang'ono, ndinkafunisisa kuthandiza anthu. Ndiyeno atakwanitsa zaka 20, anasamukira ku Quebec mdziko la Canada, chifukwa choti kunkafunika apaini ambiri. Mlongo yo anati, kenako ndinayitanidwa ku sukulu ya Gilead, koma ndinkaopa kupita kumalo achilendo kopanda anzanga. Ndinkafunanso kuti ndizithandiza mayi anga kusamalira bambo anga amene ankadwala. Nthawi zambiri ndinkapempha Yehova usiku kuti andithandize kudziwa zochita, ndipo ndinkachita izi uku ndikulira. Nditakambirana ndi makolo anga, anandilimbikitsa kuti ndipite. Komanso mpingo unkasamalira bwino makolo angawo. Nditaona kuti Yehova akundithandiza, ndinatsimikizira kuti akandisamaliranso ku dziko linalo. Apa tsopano ndinaona kuti ndikhoza kupita. Mlongo Maureen anasamukira ku West Africa mu 1979, ndipo anachita umishonale kumeneko kwa zaka zoposa 30. Panopa, mlongo yanabwerera ku Canada kuti azikasamalira mayi yake ndipo akuchita upainiya wapadera. Akaganizira zaka zimene watumikira Yehova mdziko lina, amanena kuti, Yehova wakhala kundipatsa zinthu zofunika pa nthawi yoyenera. Mlongo wina dzina lake Wendy, anayamba upainiya ku Australia asanakwanitse zaka 20, ndipo panopa ali ndi zaka 65. Mlongo yo anati, munthu une ndinali wamantha ndipo ndinkaopa kulankhula ndi anthu osawadziwa. Koma upainiya unandithandiza kuti ndizilankhula bwinobwino ndi anthu a mitundu yonse, ndipo ndinasiya kudzikayikira. Unandithandizanso kuti ndizidalira kwambiri Yehova, komanso kuti ndizilakalaka kukatumikira ku dziko lina. Ndiyeno mlongo wina amene anachita umishonale ku Japan kwa zaka zoposa 30, anandipempha kuti ndipite kukalalikira naye ku Japan kwa miyezi itatu. Ndinapitadi, ndipo izi zinachitisa kuti ndiyambe kulakalaka kwambiri kusamuka. Mu 1986, awenda anasamukira ku chilumba cha Vanuatu, chomwe chili pa ntunda wa makilomita 1770 kumawa kwa Australia. Panopa, awenda adakali ku Vanuatu, ndipo akutumikira pa ofesi yomasulira mabuku. Iwo anati, ndimasangalala kwambiri kuona mmadera akumizi mukukhazikisidwa mipingo nditi magulu. Ndimwayi waukulu kwambiri kuthandiza nawo pa ntchito ya Yehova pa chilumbachi. Mlongo Kumiko, panopa ali ndi zaka 65, ndipo poyamba ankachita upainiya ku Japan. Kena konzake amene ankachita naye upainiya, anamupempha kuti asamukire limozi ku Nepal. Mlongo Kumiko anati, nzangayu analimbikira kuti tisamuke, koma ine ndinkakana. Ndinkada nkhawa ndizo kaphunzira chinenero, komanso chikhalidwe chatsopano. Vuto linaso linali la ndalama zoti tizikagwiritsa ntchito. Koma kenako, ndinachita ngozi ya njinga ya moto ndipo anandigoneka mchipatala. Ndili mchipatala mo ndinaganiza kuti, sibwino kumango zengereza zosa mukazi. Zachitikazi, zikusonyeza kuti mwina ndikoza kudwala kwambiri nkuzale pera ukachita upainia kudziko lina. Mwina atu ndingopita ukalalikira kudziko lina kwa chakache mozi choka. Ndinapempera kwa Yehova kuti anditandize. Mlongo kumiko atatuluka mchipatala anapita ukacheza kunepo ndipo kena kwa nasa mkila nziko lili mozi ndinza uja. Panopa, patazaka tena ali nziko li, ndipo anati. Mavuto onse amene anka ndidesa nkawaja, anamwazika ngati madzi omwe anagawikana panyanja yofira. Ndimasangalala kwambiri kuti ndinasa mukira kumene kuna liofalitsa ochepa. Nthawi zambiri, tikamachita punziro ndi banja, anthu okwana 5 kapena 6 amabwera kuzamvetsera nawo. Komanso ana amandipempha kuti ndiwapatse timapepa. Nzosangalasa kwambiri kulalikira mgawo la anthu omvetsera chonchi. Kodi amathana bwanje ndi mavuto. Nzosa chita kufunsa kuti alongo amene amasamukira kudziko lina ama kumanaso ndi mavuto. Ndiye kodi amathana nawo bwanji. Mlongo Diani aku Canada, panopa ali ndi zaka 62, ndipo anachitapo umishonali zaka 20 ku Ivory Coast, panopa ndi Cote d'Ivoire. Iwo anati, poyamba zinkandivuta ukhala kutali ndi achibale anga. Koma ndinapempha Yehova kuti andithandize kuti ndizikonda anthu akumeneko. Tili ku sukulu ya Gilead. Mbale Jack Redford, yemwe anali mulangizi wathu, ananena kuti tingathe kukumana ndi zinthu zokhumudwitsa makamaka m'maiko osauka kwambiri. Koma iwo anati, musamakaganizire kwambiri za kusaukako. Muzikaganizira za anthu, komanso mmene asinthira moyo wawo chifukwa chophunzira choonadi. Ndinkachitadi zimenezi, ndipo ndinapeza madaliso ambiri. Ndikamauza anthu madaliso amene ufumu wa Mulungu uzabwerese, ndinkaona kuti ayamba kuoneka osangalala. Ndiye kodi nchani china watandiza Diani kuti azolowere moyo wa kumeneku. Iwo anati, ndinayesesa kuti ndizikonda kwambiri anthu amene ndinkaphunzira nawo, komanso ndinkasangalala ndikaona kuti ayamba kutumikira Yehova. Choncho ku Ivory Coast ndinayamba kukuona ngati kwathu. Mogwirizana ndi zimene Yesu ananena, ndinapeza amayi, abambo, azichimwene komanso azichemwali. Maliko 10 verse 29-30. Mlongo ani, yemwe panopa ali ndi zaka 46, akutumikira ku Asia, mdziko lomwe ntchito yathu ndiyoletsedwa. Iye anati, malo osiyana-siyana amene ndatumikira, ndakhalapo ndi alongo ochokera kumadera osiyana-siyanaso. Alongowa amachita zosiyana kwambiri ndi zimene ine ndinazolowera kwathu. Izi zinkachitisa kuti tisamamvetsetsane, komanso tizikhumudwitsana. Koma zoterezi zikachitika, ndinkayesesa kuti ndizigwirizana ndi anthu omwe ndinkakhala nawo. Ndinkayesesanso kuphunzira chikhalidwe chawo, kuwakonda kwambiri komanso kuwamvetsa. Izi zachititsa kuti ndikhale ndi anzanga ambiri omwe amandithandiza pa utumiki wanga. Mlongo ute aku Germany, panopa ali ndi zaka 53, ndipo mu 1993 anatumizidwa ku Madagascar kuti akakhale mmishonari. Iwo anati, poyamba ndinavutika kuphunzira chilankhulo, kuzolowera nyengo ya kumeneko, komanso kulimbana ndi malungo ndi tizirombo tina toyambitsa matenda. Koma abale ndi alongo anandithandiza. Alongo akumeneko, ana awo, ndiponso maphunziro anga anandithandiza kuti ndiphunzire chilankhulo chawo. Komanso nditadwala, mulungu amene ndinkachita naye umishonari ananditandiza. Koma Yehova ndi amene ananditandiza kwambiri. Ndinkapemphera kuchokera pansi pa mtima nkumuuza nkhawa zanga zonse. Ndikatero, ndinkadikira moleza mtima kwa masiku kapenanso miyezi kuti andiyankhe. Yehova ankandithandiza pavuto lililonse. Panopa, auti achita umishonali ku Madagascar kwa zaka 23. Yehova amawadalitsa kwambiri. Mofanana ndi anthu ena onse amene amasamukira m'maiko ena, alongo anawonso apeza madaliso ambiri. Tiye tione ena mwa madaliso amenewo. Mlongo Heidi wa ku German panopa ali ndi zaka 73, ndipo wakhala kuchita umishonali ku Cote d'Ivoire kuyambira mu 1968. Mlongo Heidi anati, ine ndimasangalala kwambiri kuona anthu amene ndawaphunzitsa akupitiliza kuyenda mchoonadi. Anthu ena amene ndinawaphunzitsa panopa ndi apainia kapena akulu. Ambiri amango ndinena kuti amama kapena agogo. Mkulu wina, mkazi wake, komanso anake atatu, amango nditenga ngati munthu wa mbanja lawo. Apatu Yehova wandipatsa mwana, mpongozi, komanso adzukulu atatu. 3 Yohane 4. Mulongo kareni wa ku Canada, panopa ali ndi zaka 72. Ndipo anali missionary ku West Africa kwa zaka zoposa 20. Mulongo yoanati. Umishonale unandiphunzisa kukhala wachikondi, woleza mtima ndiponso wozipereka pothandiza ena. Komanso kukhala ndi anthu ochokera m'maiko osiyanasiyana kwandithandiza kuti ndidziwe zambiri. Ndaphunzira kuti pali njira zambiri zochitira zinthu. Ndipo tikukhala ndi anzanga apa mtima ochokera m'maiko osiyanasiyana ndi madalitso. Ngakhale kuti moyo wathu komanso utumiki wathu unasintha, ubwenzi wathu udakalipobe. Mlongo Margaret aku England, panopa ali ndi zaka 79, ndipo anachitapo missionary ku Laos. Iwo anati, kutumikira mdziko lina kunandithandiza kumvetsa mfundo yoti Yehova amakoka anthu amitundu komanso zikhalidwe zosiyanasiyana kuti akhale mgulu lake. Zimenezi zinalimbisa chikhulupiriro changa. Zimandithandizanso kuti ndizikhulupirira ndi mtima wonse kuti Yehova akutsogolera gulu lake ndipo azakwaniritsa cholinga chake. Zimene taona munkhaniyi zikusonyeza kuti alongo osakwatiwa akuchita zambiri pa ntchito yolalikira. Choncho ndi wofunika kumawayamikira. Oweruza 11 verse 40. Ndipo tuchiwerengero chawo chikupitiriza kuonjezeka. Salimo 68 verse 11. Kodi inuyo, mungathe kusintha zinthu zina pa moyo wanu mkusamukira kumene kufunika ofalitsa ambiri ngati mene anachitira alongowa? Mukatero, muzakhala ngati mukulawa, ndipo muzaona kuti Yehova ndi wabwino. Salimo 34 verse 8. Zotsatirazi ndi mfundo zoonjezera. Zimene mungachite pokonzekera kukatumikira ku dziko lina.
Ndibwino kupita kukacheza mdziko limene mukufuna kusamukiralo kuti mukadziwe moyo wakumeneko. Koma ngati simungathe, yesetsani kumacheza ndi ofalitsa ochokera ku maiko ena. Yesetsaninso kuphunzira chilankhulo chawo komanso kudziwa bwino chikhalidwe chawo. Koma chofunika kwambiri, muzidalira Yehova. Panali zinthu zambiri zimene ndinkaganiza kuti sindingakwanitse, koma Yehova anandithandiza kuti ndizikwanitse bwinobwino. Kaleni.
Lankhula ndi anthu amene achita missionary kapena opainiya kwa nthawi yayitali. Onani bwinobwino ngati mungakwanitse kusamuka, ndipo pempherani kwa Yehova kuti akutsogolereni. Dziwani kuti njira zimene timagwiritsa ntchito polalikira, sizisiyana kulikonse komwe mungapite. Musayiwale kuti kutumikira kudziko lina kosangalatsa kwambiri. Margaret.
Nkhaniyi yathera pamenepa.